Kinipa deal, moyangu na kolaita. Na feel kama miniko filtered. I'm a for real, na nimeki na kowaisa. Kuja umiti samshalaiza.
Tuachani tricky de,
mana napena nona ukiringa.
Tricky leo,
staki ukinu nasema sarinda.
Take it there,
na kufilu kinacha na timba.
Toto de,
nda chill sinda chata kina.
Hey girl,
kwanza na kufili mbaka kichwa.
Hey girl,
toka rong sipadi kwa kichwa.
For my life,
na kufeel sazi feature.
For my life,
kwako niko hill na na feature.
Hey girl,
kwanza na kufeel mbaka kichwa.
Hey girl,
toka rom sipadi kwa kichwa.
For my life,
nizi na kufeel sazi feature.
For my life,
kwako niko hill na na feature.
In my love for your life,
your love for my life.
In my love for your life,
your love for my life.
In my love for your life,
your love for my life.
In my love for your life,
your love for my life.
Ah, popo de, popo de.
Kama kwa picha nona ukinita, zote nitaji mola mesha kupa. Na kuvisha taji mtoto aote, kwa nawe ni baatika kushinda loto. Kosi kwa mamchana, masika kwa mbua, shikane tutafika wote. Uchafu tutanawa, kishika na inua, tabeba tufikishe wote.
Wachani tricky de,
mana napena nona ukiringa.
Tricky leo,
staki ukinuna sema sarinda.
Take it there,
na kufilu kinachanda timba.
Today,
sina chill, sina chata kuna.
Hey girl,
kwanza na kufili mbaka kichwa.
Hey girl,
toka na msipadi kwa kichwa.
For my life,
nizi na kufili sazi feature.
For my life,
wako niko hila na feature.
Hey girl,
kwanza na kufili mbaka kichwa.
Hey girl,
toka na msipadi kwa kichwa.
For my life,
nizi na kufili sazi feature.
For my life,
wako niko hila na feature.
In my love for your life,
your love for my life.
In my love for your life.